waɗi ba lebbi tati na nayi gacca ms sab ɓe goni ɓe bara duroɓen duroɓen talkale non kanjum woodi ko oni itti talkuri daga nder niger yaago mali ton fuu ko groupe armé gonno gaɗa e golle non ko wooɗa no terroriste gonno bara fuu talkale nonno kamɓe ma ɓe goni bara donc talkuri holli e min jaɓi ɗum woodi ɗu ko amma ko min giɗi e oni gacca msa hannde mo wonno hokkaɓe sembe laamuji gonno gokkaɓe sembe min giɗana tawa soni ɓe accei ɗum fa e laamuji ɗuma sanction ko sanction oni fiyaɓe gaɗa majjum ɗu koye min giɗana tawa e neɗɗo fuu mo junngo mum no nder e barol talkaale min giɗana tawa sharia ŋabba dow mum e baka majjum filla dunngu hannde lalle dunngu o jippay dunngu o jippay sanne andaari don adi har abala yaago baani bangu dunngu o waɗay sembe har mangeje yaago innates ton ɗum woodi sembe seɗɗa ɗum toɓi amma rawani huɗo ko hoddi groupe armé gacca msa gatti hite ɗum segi de fisibilla hannde duroɓɓe no goodi masala sanniɓe goodi tampiri guerre jawdi mali fuu naati nder niger to amma ko min gonmi duwani allah tawa lewru lewru utton so ni ndiyam toɓi fa woɗi fu gam azaw kay jaama e ndiyam sanne amma nder balɗe ɗe kam fisibilla duroɓɓe no goodi tampiri sanne e mbiɗen du allah du koye tawa laamuji ɗin e humanitaire ɓe gaddana duroɓɓe ballitare.